a job less. Ah, mambo ni peleke unavotaka. Ukichoka, barato me Mombasa. Chachu yangu imengongo na mkungu sipotosheka. Ongeza uchoyo mwanaino, wakikufata wambio.
Akiombeki,
chote kaunyayo. Funge pande zote saba.
Kwangu sawa, kwangu sawa.
Usinipe dawa, napona kwa yako mahaba.
Yote sawa, kwangu sawa.
Baisho, I love you baby. On the baby to the sun. And now you show me. Baisho, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Oh baby. Ah baby, oh,
ay, ay, ay.
Oh baby, show. I love you baby,
ay, ay, ay.
Ah baby,
ay, ay, ay.
Oh baby, oh,
ay, ay, ay.
Oh baby, show. Oh, ay, ay, ay. Mama mganga wako fundi amenipata. Amenipata mama. Aiweka yu kama kambore ya shambani. Penzi nogeze, ikoleze. Mweza komie hoi. Chote kaunyayo. Ifunge pande zote saba.
Kwangu sawa, kwangu sawa.
Usinipe dawa, napona kwa yako mahaba.
Yote sawa, kwangu sawa.
Baisho, I love you baby. On the baby to the sun. And now you show me. By show, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Oh baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby, oh.
Ay, ay, ay.
Oh by show, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby.